Moody, moody, moody. J-Bats. Big Mops.
DJ Zengerman.
Posta chumusanga tama pilikiti. Posta shiko kusunke fishi likiti. Posta kwa teka patulula na chela. Hanga wa mumu na fya isa punda tuwa bubu. Tuwa bubu.
Fresh, 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 fresh.
Tuwa bubu. Tuwa bubu.
Chapa, tuwa bubu.
Posta show uli wansi panse. Afuwa femisha pasuma bonse. Wina palakana post na vajava itumtumba. Ngani post punda tuwa bubu.
Swash, 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 swash.
Double.
Yeah.
Double.
Double what I need.
I need a double.
Ha.
Double.
For real.
Double.
Swash, 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 swash.
Double.
Chapa double.
Chapa double.
Yeah. Chapa double. Boss nadi chapa kale chapa twakolwa. Nkala kane wangu wangu ni nebetile. Kama noma wing kumyole nunkechive. Ya pala mina bebe beba tarukabo. Obu nipo pano mami kuna kanabo. Nevi fino lemone kana uchimfya. Boat shape nakala ya nafie mfya. Yeah. Ichi kwela chanshi munele kefyo. Umusa mweku ishiri ya pano tefyo. Fish family temo mwachi wakuria. Ama chick nensala mle ikalafye.
Posta chumusa ngata mapilikiti. Posta ishiko kusunke fishi likiti. Posta kwa teka patulula na chela. Hanga wa mumu na fya isa punda tuwa bubu. Tuwa bubu.
Fresh, 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 fresh.
Tuwa bubu. Tuwa bubu.
Chapa, tuwa bubu.
Yeah. Posta show uli wansi panse. Afuwa femisha pasuma bonse. Wina palakana post na vajava itumtumba. Ngani post punda tuwa bubu.
Double,
swash, 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 swash. Double,
yeah.
Double,
double what I need.
I need a double.
Ha.
Double,
for real.
Double,
swash, 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 swash.
Double,
chapa double, chapa double,
chapa double.
Havakari vena mune tabalanda. Ifi shirikiti fika efilanda. Teba kuchipata mune tababanda. Baba timing boy te filumba. Uka musanga dionsa dipaka bumba. Ukufuwa fiati ena sekesha mabumba. Boss na fika kalele tolu combo. Tutente mushe chinga paka lambo. Boss na chite mwa DJ wesha pwechi. Na ubomba sande katakoneshi. Pukunyama miapori na bapondo. Ngoli wa mawandi kali loko.
Posta chumusanga tama pilikiti. Posta ishiko kusunke fishi likiti. Posta kwa teka patulula na chela. Hanga wa mumu na fya isa punda tuwa bubu. Tuwa bubu.
Fresh, 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 fresh.
Tuwa bubu. Tuwa bubu.
Chapa tuwa bubu.
Yeah. Posta show uli wansi panse. Afuwa femisha pasuma bonse. Wina palakana post na vajava itumtumba. Ngani post punda tuwa bubu.
Double,
swash, 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 swash.
Double,
yeah. Double,
double what I need.
I need a double.
Ha.
Double,
for real.
Double,
swash, 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 swash.
Double,
chapa double,
chapa double.
Nice idea. Tell us squad is in the building.
MB's generation.
Vizzy, I say your brother, man. Jack Sparrow.